Abamu kubabaka abatula kachika kebyenfuna baganya okukkaanya n'ekiteeso kya gavumenti eky'okusonyiwa kampuni enzimba ya New Plan Limited omusolo gwa bumbi 18 n'obukadde 8.6. Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku guno na guli Henry Musaasizi yayanjudde ekiteeso kino ng'agamba nti kampuni eno etubidde mu kattu k'ebyensimbi. Musaasizi ategeeza nga kampuni eno bwe yawandiikira omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno ng'egamba terina nsimbi ziddukanya mirimu ate n'amabanja gagiri mu bulago kubanga tekyalina na mirimu. Musaasizi agasseeko nti kampuni eno yakosebwa COVID-19 ekyavaako okuyimiriza emirimu gye yali efunye mu kuzimba omudumu gw'amafuta ogwa East African Crude Oil Pipeline.
The company bagiyita New Plan erina ekizibu ky'omusoro gweremeddwa okusasula ate yasaba president n'asindikira ebbaluwa naffe ekiragiro eteeka ligamba nti tusabe parliament etuwe permission to waive kyekindeese wano okusaba parliament etuwe permission to waivinge 18.6 billion ku kampani eno kubanga eremeddwa kusasula ate mu ikonomi erinamu omugaso kubanga ekora business nga zirimu oil and gas yafuna obuzibu mu COVID nefuna roni neremedwa okusasula kati n'emisoro ngegenda ne accumulating tulowooza kampani erina kyekoze mu ikonomi.